obanira n'abasonyi w'abaana mmwe.
Connecting.
Stereo dash va mu bakatwe
umbu
ubongo bwetololera mu bire nga mpungu nimulamu nfukamirane ne baza mungu kale yadolu mu binyiza nefuna essungu naye baana mmwe mwekoze bingi eyo bantu mmwe temuyisa sikati olabye nyashi ennyama otemesa oyolesa kashi abalabinaku zino nabavaako kuba boitoyi bali bevaako wajja okulaba tasaba transport baba ne paaka mane mu walet abaana betega omulembe gwakyuka bekola bisanyusa obusente bwatuuka eyo mutuntu obuba bwakukola we buziba eyo mukira obubeera bwacakala bana betega byansuseke n'abaana betega balinga betega n'oba tolinaamu afazaali weewola kati nno gweddaawo social media buty obusozi n'embaawo nzeibeeraawo ebitala byatutada tuli mu simpya banyumiza omuwala oli gwe bayita monica yali mukyala mukozi akola mu byankatika mu woteri ekamu okyemere buli kika ekyakasente kyali mukola amanyi otereka lunaku lwakyala omu bizinensi nemenyeka nga buli kyagobako bambi tekikyakutuka kukakana zeko ziro tekyali kyateeka obuswabu wali bungi ng'alina tekwekweka teyalinawo kyakkola nga lumba mu bbaala weereza biya nga womanya ntebyebbaala yalira mu shakira tano wekukya ssente shakira namugamba yetega gyoswala monica nga lumba wino omubwangu n'enveera yasuubula mini butopusako ne sharia teyabulisa kwesala yalumba nga siniya neyetega yakwasa bizinesi nesituka baana betega byansuseke n'abaana betega balinga betega n'oba tolinaamu afazaali weewola kati nno gweddaawo social media buty obusozi n'embaawo nzeibeeraawo ebitala byatutada tuli mu simpya ebyobufumbo babivaako bata mu bbaala tiktok filter ne balaga ettaala posting bakuba botega ondabira nti kweguya views na like basinisa obunnyo ng'ayita mu kiri eziwezekeya bakuyisa nno nga byebi naye gwezibule mu di asalibye emmaali tebakufungula kyali nkutabiraalaali filter teka ku bbali bano bo bannakyo tekyali bya zirotion reality vaco design ez'omutawana besala kasyo design okikubye bino bya bulijjo stereo dash vamu bakatwewungu obwongo bwetololera mu bire nga mpungu nemulamu nfukamirane ne baza mungu kale yadolu mu binyiza nafuna essungu baana betega byansuseke n'abaana betega balinga betega n'oba tolinaamu afazaali weewola kati nno gweddaawo social media buty obusozi n'embaawo nzeibeeraawo ebitala byatutada tuli mu simpya